mapenzi ya mkataba mpaka kufa yamekwisha. Ni nemo kuna hema, mapenzi yanachosha yanafujara. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily, mapenzi linifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha, no. Uchungu wa kulia daily, mapenzi linifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha, no. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, alinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, nimefufuka, yeah.
You're killing 'em small. From Sorrow House to your house. You're listening to DJ Reuben. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Reuben for refreshing all-time hits.
Skiza kwanza with dada, with dada. Misungena lishani kaba, mapenzi ni kosha. Natamani kuwa single, ila na upiru na tabako.
When I look in your eyes, all I see is paradise. Give me your hands right now, I need to test you can see for your eyes. Me wanna look in your eyes and say na kupenda. I wanna hold you tight from the morning till the night. Oh, oh, auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, want your body. Oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. More you not see, so now I see. Me shamu, you go be my babe.
My babe,
be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
be my lady.
Oh my babe,
you go be my babe.
My babe,
be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
keep it natural.
My babe,
baby, nyami.
Follow DJ Reuben on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Reuben.
When I look in your eyes, all I see is paradise. Give me your hands right now, I need to test you can see for your eyes. Me wanna look in your eyes and say na kupenda. I wanna hold you tight from the morning till the night. Oh, oh, auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, want your body. Oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. More you not see, so now I see. Me shamu, you go be my babe.
My babe,
be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
be my lady.
Oh my babe,
you go be my babe.
My babe,
be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
keep it natural.
My babe,
baby, nyami feke, nyami feke. Okwa muna yake. All I want you pon de cause you want it now, okay?
It is show, it is show.
I wanna be the only one that you call it darling.
That you call it darling.
Oh, what a man got to do to call you my lady? Oh, for a million years I could do that. When you move, move, I like it, baby. The way you move.
My babe, be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
be my lady.
Oh, my babe,
you go be my babe.
My babe,
be my.
Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Kama jali, mie, kwako nyanga, nyanga. Uwadali, utafanya nilie, wakini nyanga, nyanga. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja.
Nikamate, kamate simbwake. Baby, let me be romantic. Hard to judge, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo ticha. Mambo choro choro. Mama, bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Kama jari, pie, wako nyanga nyanga. Uwadani utafanya nilie, wakini nyanga nyanga.
Nauliza kama suma, hata akinuna, bado anapendeza mchumba, mkimwona ananichuna, usinione huruma, chamtuliwa na mtu, utu yake chuma, basi mwambie ninampenda. Sawa, 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 mwambie ninampenda. Sina akili ya kuchange ya idea. Apo apo nime mnyangania, apo apo nime shikiria, na viso koro kwinyo mtaumia. Na kwa hakika haya mapenzi, kusema kweli yataniua. Kwa hakika haya mapenzi, kusema kweli yataniua. Na penzi leto ni kama suna, na ulinzi kama suma, hata hakimuna, bado napendeza msumba. Mkimuona ananichu,
na nipenda, nikinuna nuna, ananipembeleza. Na nipenda, moyo shazama kwake.
Shamba kupenda makupendwa, ila leo nataka niwaambie, wala soni kama ni ushamba kupenda usipopendwa, ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakusara na mwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, amoyo na muma, anakosara, ananiwaza, ametawala akili, na mdhibiti anidhibiti, alipo nipo, nami nilipo yupo. Oh, ananipenda,
ananipenda, nikinuna nuna,
toke hata mara moja, akili ni mwangu, o mara moja, ninayopitia ni kama umeniroga, haya mapenzi yamenipa gonjwa, japo sijawahi kukwambia, jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Nitakwambia how I feel, how I feel. Nitasema mimi, how I feel. Nitasema mimi. Na vitu vyako vinachanganya, oh, unigusapo kuisha mwenzio, oh, you are magnito na nivuta hapo, tanitoa roho jamani, unanikosha, unaniwasha, unaliapa, kunichosha, unaniwasha, unalia ba. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia.
Sometimes niko rise, niji whiskey. Leto frata nkikosa na nume kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sinafungu. Nakumbuka long time, limu kuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baluka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi, tapelwa mapenzi na bado kanipa.
Ili penzi la ukweli, baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po.
Peperushi vina samba, yeti natafutwa. Nimepotea, wiki imekata. Ndugu wamechachama, wananitafuta. Nimepotea, mwezi umekata. Kazi nisionekani, yupo wapi huyu? Simu nisipatikani, yupo wapi huyu? Baba kaniulizia, yupo wapi huyu? Mama aishi kulia, yupo wapi huyu? Mimi
nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi. Nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi.
You're killing them small. To your house. You're listening to DJ Ruben. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Ruben for refreshing all-time hits.
Nimepotea, wiki imekata. Ndugu amechachama, wananitafuta. Nimepotea, mwezi umekata. Kazi nisionekani, yupo wapi huyu? Simu nisipatikani, yupo wapi huyu? Baba kaniulizia, yupo wapi huyu? Mama aishi kulia, yupo wapi huyu? Mimi
nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi. Nimezama katika kina kirefu bahari ya mapenzi.
Yo, yo. Yo, yo.
Iyo minamo, uko nyuma ya liyomo yamo. Hey,
ukiwa magamo. Come closer na give me some more. Kama tunda lilimshinda Adamu akashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tuitane binamu nina nyongo itatumbukia.
Ulimi ukipitiliza unanimaliza, mwenzako bado najiuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa.
Alinikumbatia mkono wa kushoto kwenye gia, zikanipanda hisia na nilipochuchumia maji yakatoka. Ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do, yeah. Baby, nobody. Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio menpata, sina matata. Jisifie, waka, pendeza, takata. Takwa cash, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, rindoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua.
Than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, mauninja kufu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanepa, winja, winja, ware tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbu akitembea mwendo billions. Dala kama kajiongeze ya ship. Bala, bala, kajipendelea mpaka kara, kara. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Akitembea mwendo wa billions dollars. Akikusogelea yu bala, bala. Sasa akikuchekea du.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua. Nobody, nobody. Watasema sana, wataongea. Wazidi umbea. Nobody, nobody.
Mzima afya, mama Mungu anasaidia. Toka ulipotuacha, moto tia nazitiwa. Bibi presha, presha, na yakatangulia. Bado tukumbe, ulale salama pema. Japo moyo nina tukutuku, natamani kusema. Niseme zile mali usia, usotu usia, tuligawa salama. Zue na zote tukampatia, tuswendu kulawama. Ila, zue na kaka, amebadilika sana. Yani shamlake mizuwa leo, sio yule wa jana. Natamani ungemwona,
zue na
japo ungemwona,
zue
kidogo tungemwona,
zue
ungemwona,
zue
ungemwona,
zue
Suena,
sue,
aunque muana,
sue,
suena,
suena.
Suena sasa kawacho tara, si otena chausi mangara. Musika ichupua we mzungu, anavuta na sigara. mara boko mananya mara anachezesha tunyo mara kutwa na isumu wakipeperungu tena peko bila ndara
Zuena, squeeze na bandika kobe
Zuena,
Zuena, nipaso kama yote
Zuena,
oh Zuena, lipa shika tuondoke
Zuena,
Zuena, wana mitacha wote oh, oh. Juzi kapepo kwa jirani ya tajita mbui
Zuena
Yani kelewa tafarani kawika mbui
Zuena
Sule kote mbo ipate na dini Sule kachinge saitie Sule
kate sumpeneche wani Wini Dar es Salaam Krishna Sivi Fish and a cola fish, life in the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Kijarija kaka, kima pace, Mr. T. Nipotea sins, amitaya ndani ndani. Kombo samaria, wema, nipatera money. Anti, anti, samahani.
Amini
mgeni kwa nauliza njie, nenda kanisani. Sindo nakutana na Shabani na mjuo. Na msalimia, Shebi, hame uchubu. Shebi, anasua sua, au I'm not sure. Kumbe huku wanakuenda kama Pastor Joshua. Kiangalia bodi ya gari ngangari. Kumbe jitu kubwa mwili jumba kirakshari. Unambiwa kuna kupa. Bari bagongonge mjumari na kuna habari kama watu wanaponda mali Mind your business Messi na noma na we Mind your business As long as you don't get in my way Mind your business Messi na noma na we Mind your business As long as you don't get in my way Eyes on prize, eyes on prize. Ladies and gentlemen, it's sasa tuko wazi. Eyes on prize, eyes on prize. Tajiri kapagawa bei tumemwaga rasi.
One day I used to call my mama. Tell her that I'm falling in love. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Not for me Maybe this love not for me I'm single Do you know that I'm single? I'm single again Who knows I'm single? Oh yes, I'm single
You're killing them small. From our house to your house. You're listening to DJ Ruben. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Ruben for refreshing all-time hits.
Mama, to tell her that I'm falling in love. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Maybe this love not for me Maybe this love not for me I'm single Do you know that I'm single? I'm single again I'm single
na moja, sitaki mwingine, msini waze. Namtaka moja, simtaki mwingine, msini waze. Analia, analia, analiaga, hakini dunia napaga waga. Nalia, nalia, naliaga, hakini susia na chacha waga.
Hivi huku ndo anaitaga kupendana, siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapeti, siwezi kulala bila kaka
kakapenda. Msichana mmoja, mweupe kidogo, mweusi kidogo, nampenda mpenda. Msichana mmoja, mweupe kidogo, mweusi kidogo.
Hivi huku ndo anaitaga kupendana, siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapeti, siwezi kulala bila kakata.
Najua na madeni na matatizo ya kodi, ila pesa ya pombe na shisha sikosi. Najua na vipengele watu wanapiga hodi, ila kuonga mademu wazuri sichoki. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika ila naburudika, sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika naburudika, sipangiwi na paka yoyote, pombe zina mwagika.
Haya madisco dansa,
Asumani.
Haya madisco dansa, haya madisco dansa, haya madisco dansa.
Thank you.
akijipitisha na mwaga hela. Oya mwenzenu mimi sijui kutongoza, washinifikisha na mwaga hela. Asante. 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 Asante.
Listening to DJ Ruben. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Ruben for refreshing all-time hits.
Hello? 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 Hello?
Hello? Hey, the fight!
Hey, you might
be Mr. LG.
Afadhali
nimekuona.
Afadhali
tumeonana.
Afadhali
nimekuona.
Afadhali
tumeonana.
Nilika kinyonge sana
tajiri, kuna adu tajiri.
Wajani agize pombe nyama
tajiri, kuna adu tajiri.
Na bebe zilete sabana
tajiri, kuna adu tajiri.
Tajiri ya taripa buwana
tajiri, kuna adu tajiri.
Nilikupigia simu chaji kakata, nikakutia timu jengo nisija kupata. Nilikaruka wa simu takulaje bata, weni mtu muhimu nikiwa nawe najipata.
Halo. 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 Halo.
Una gama bozi,
una mama,
una gama mloki,
una mama,
kukipa uozi,
una mama,
kiyo za
unoki.
Tulika kinyonge sana,
uchovu wa siku nzima, nafsi nataka nipongeze. Tumwagirie mtima, wa uni wa kukisogeze. Chogolosa, unga unga mwanangu upendeze. Ukitongosa, funga munda mtoto kamkoleze.
Ninja Kung Fu Master.
lava, tunatumia hela paka jua lianzena. Kama pombe we hawezi, hapa pato kufa. Menda meza za inzi, kwanza kwa na ushanga. Wenyewe tunakika, 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 tunakika. Wenyewe tunakika,
ondole kele,
tunakika.
Tupishe bana,
tunakika, tunakika.
Wazee wa nyumba kajenga kwa sana, doze. Kwanza shima mezani,
doze.
Kubwa geto na bebe wendani,
doze.
Na mama ale nyumbani.
Tukizi kosa kitonga,
ganda la tisi.
Tukizi pata ndo mabuzi,
matumisi.
Tukiwa wiki kuonga,
vinganga nisi.
Tunataka gaile kitu
ya uzinzi.
Jamani
sisi ni walevi, tunakesha ba. Tunatumia hela paka jua lianzina. Kama pombe we hawezi, hapa pato kufa. Benda meza za inzi, kwanza kwa na ushanga. Wenyewe tunakika, 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 tunakika.
Tupishe bana,
wenyewe tunakika.
Ondole kele,
tunakika.
Tupishe bana,
tunakika, tunakika.
Ndo chini nyanga nyanga. No kinchwekia kidogo, ah, metafuno buwana.
Kushoto na zombi kulia tosi. Nyamendo wa monde na misosi. Kikushinda chonde sijifosi. Siambaka likonge la utosi.
Eti ni lale, ni mlani elani. Wakati pesa ni meshika umbwani. Ni lale, kwa usingizi gani. Rakati umarufu ni
na ukitaka mutu, mutu na tembezi ya kipu. Ush, kamata mutu, kitu kipucha bendele mutu.
Asu, onyeshe, bani boy.
Bani boy,
bani. Niwe na ma.
Majanga no manisha hii. Moyo nyumbani staki kuwa hii. Mana mpaka kwa mangi ananidai. Nataka nilewe baka suboi. Niwe sikitamboi. Nilewe baka suboi. Niwe sikitamboi. Akanya Leonet, nasema nyati, moyo, oh, moyo,
Wacha tu ni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza na leo tena, waite ni paparazi warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza. Naimwita yo baby, kumbe nayo na baby. Oh, unemuna kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mingi dunia. Na mistresi siwezi, oh, siwezi.
Bora ni njole, maisha mafu.
Na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza na leo tena, waite ni paparazi warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza. Naimwita yo baby, kumbe nayo na baby. Oh, unemuna kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mingi dunia. Na mistresi siwezi, oh, siwezi.
Bora ni njole, maisha mafupi ni simple.
Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh, kilichomponza fala kujiona simba, kumbe swala kazama kwenye penzi utwala, badala kusaka miamala. Ayo, toka ndeti pesa sana pendeza, na tena na enjoy na wanangu paombo. Oh, akaunti nasoma na kamwili kana nona, we mwenyewe si unaona yani. Aina sema bora,
bora ni njole, maisha mafupi ni simple. Yani nini tesekero,
yani nini tesekero,
jiunge nami upozeko,
jiunge na mimi.
Bora ni njole, maisha mafupi.
Polo, polo, polo,
polo,
kushinehi polo,
polo,
tumse
général Dangote. Le grand Mama. Mama Dangote.
Ona paka leo, kuma jibu sipati. Yani paka leo, mebaki katikati.
Didi Santos.
Rafiki, rafiki, rafiki wa kweli ni nani? Rafiki, rafiki, nduku wa majirani. Unepati na kwa stare, wakulia na wemsibani. Wakukosa kongeze, ama yule wanipe nami. Kwa sano nimekoma.
Rafiki yangu pesa, rafiki yangu pesa.
Ricardo Momo.
Yamaji, aji,
aji,
Nachi di Benz,
aji,
Azaji, aji,
aji,
Chipo Aket,
aji,
Akumbeji, Niji,
aji,
Chipo Lobol,
aji, aji,
aji, aji, aji, aji, 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 aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji,
aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji,
aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, aji, Double King, le président Fatih Beton.
Double King,
Nazi Gito, Nazi Biden, Nazi Sukali, Tobina,
Nazi Makamu, Nazi Biden, Nazi
Beton Kangama, Zinda Bangun, Zinda,
Zinda,
Zinda Bangun, Zinda,
Zinda,
Ose Preta,
Zinda,
Zinda, Ose Preta,
Zinda,
Zinda,
Zinda
Bangun, Zinda,
Zinda,
Ose Benza, Zinda, Mama Lia Bangun, Olia, Lia Bangun, Olia,
Mama
Lia Bangun. Joseph Betty.
Kiwango.
Kiwango Bangu.
Kiwango.
President Hussein Mwinyi.
Onyache na muti leo. Nataka nipate nipatike. Neche
kufaje. Kebo na biso elinge banda.
Kebo na biso bayuma bakota kate.
Chaba puen. Chaba puen na katia bilete. Beti boteka na kena mabono na moni ba beti boteka bomba 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 sukali bomba 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 butamu mama lobaki yeto lako luka kwanga
anaweza kulicheza sagarumba
inaweza kulicheza sagarumba
nauliza nani anaweza kulicheza sagarumba
nasema mimi.
Nipote labda nifukiwe chini wala wasiongope shindo langu mimi mjikusanye wote ayasema shikamo dada
shikamo
kaka shikamo mama shikamo baba alulue alulue
alulue
ukiona chezi mzabue
Tu achezi tu mtowe.